galab wanaagsan dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab khamiisa bisha juun ay tahaysan sanadka 2025, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. Magacaguna waa xasan jaamac. Wararkana waxaa ugu waaweyn: premierka gobolka tasmania oo qirtay inay dhici karto inuu doorasho degdega ku dhawaaqo; madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu saxiixay amar lagu mamnuucayo dadka ka yimaada 12 dal inay maraykanka soo galaan. Premierka gobolka tasmania jeremy rodcliffe ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabo ah inuu ku dhawaaqo doorasho degdega oo gobolkaasi laga qabto haddii codka kalsoonida loo qaado isaga markaasi lagu guuleysto ama la ansixiyo. Dooda looga doodayo mooshinkaasi laga keenay premierka ayaa ka socda aqalka baarlamaanka, waxaana soo bandhigay oo keenay laybarka oo isagu ah xisbiga mucaaradka. Waxaana la filayaa in mooshinkaasi uu ansixo maadaama uu taageero ka helayo xisbiga greenka iyo 3 ka mid ah xildhibaanada madaxa bannaan. Premierka ayaa cadaadis weyn waxa uu kaga socday garoon kubadda lagu cayaaro oo ku kacayo $1 billion oo laga dhisay magaalada Hobart iyo doonyo u kala gudba tasmania iyo gobolka victoria. Mr Radcliffe ayaase wacad ku maray inuu ilaa daqiiqada u dambeysa dagaalami doono oo uusan iscasilayn. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese iyo hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa labaduba dhaliilay hadal ka soo yeeray nin ka mid ah duqeyda xisbiga liberaalka oo la sheegay inuu yiri haweenku waxay noqdeen kuwa dhiiran oo hadalkoodu cadcad yahay, sidaas daraadeedna xisbigu waxa uu u baahan yahay inuu ka hormariyo ama hormariyo ragga marka musharaxiinta la xulanayo. Warbixintan oo lagu qoray joornaalka Daily Telegraph ayaa lagu sheegay in ninkan oo 80 jir ah oo la yiraahdo Alan Stockdale uu shir ay lahaayeen golaha haweenka xisbiga liberaalka ee gobolka New South Wales uu sheegay in haweenku ay hadda hadalkoodu cadcad yahay ayna dhiiran yihiin, sidaas awgeed loo baahan yahay shuruuc gaara in lasoo rogo oo ragga lagu hormariyo in iyaga musharaxiin loo xusho. Misliyo ka jawaabaysay arintaas ayaa tiri wax ka khaldan ma ay jiraan in haweenku hadalkoodu cadcadaado oo ay dhiiradaan, runtiina waaba dhiira gelinaynaa arintaas, ayay tiri. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar lagu mamnuucayo in dad ka yimaada 12 dal ay Mareykanka soo galaan. Dalalkaas ayaa kala ah Afghanistan, Burma, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Soomaaliya, Suudaan iyo weliba dalka Yemen. Waxaa mamnuucidaas oo dhaqan galaysa maalinta Isniinta ee bishu ay tahay 9 dheer in xanibaado dheeraada lagu soo rogayo dadka ka yimaada dalalka Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan iyo Venezuela. Mr Trump ayaa sheegay inuu tallaabadan u qaaday si uu u difaaco amniga qaranka iyo danaha qaran ee dalka Mareykanka iyo shacabkiisa. Waxaa kale uu sheegay in tallaabadan uu uga jawaabayay weerar dhowaan lagu qaaday dad yuhuuda oo dibad baxayay oo ka dhacday gobolka Colorado. Maamulayaasha Mareykanka ayaa sheegay in ninka weerarkaasi looga shakisan yahay uu si sharci daraa waddanka Mareykanka ku joogay. Xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa Mareykanka dhaliilay kadib markii uu codka qayaxan uu isticmaalay Mareykanku qaraar ku baaqayay in xabad joojin degdega ay ka dhacdo, sidoo kalena xanibaadaha laga qaado gargaarka bini-aadanimo ee Qaza la geynayo. Ergega Mareykanka u jooga qaramada midoobay Dorothy Shea ayaa sheegtay in qaraarkan uu markaasi wiiqi lahaa dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in xabad joojin lagu gaaro, sidoo kalena ay awood dheeraada ama geesinimo siinaysa Xamaas. Codka ayaase carab ballaaran waxa uu ka dhaliyay xubnaha kale ee golaha amniga ee qaramada midoobay. Safiirka Pakistan u jooga qaramada midoobay Asim Axmed ayaa sheegay in codkan qayaxan ee Mareykanku isticmaalay ay bermadow ku noqonayso markaasi golaha amniga. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna waxa uu ku booriyay dalalka ay saaxiibada yihiin inaysan tabardarro ama awood darro u muujin Vladimir Putin, kadib markii hogaamiyaha Ruushku uu ku hanjabay inuu ka aargoosan doono duqeymo ay Ukraine u geysatay dhowaan kadib markii madaxweynaha Mareykanku Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay. Hogaamiyaha Ukraine ayaa ballan qaaday ama doonaya in xabad joojin uu la sameeyo dalka Ruushka inkastoo aysan jirin wax kulama oo lala qorsheeyay Mr. Putin. Saadaasha hawada Britain magaalada Melbourne waa roobab iyo 14 degrees, Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 18 halka Australian dollar, maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo dollarka Ameerikanka ah.